Msenangu FM. Tunajivunia kufikia kiwango cha kusikilizwa na wasikilizaji zaidi ya milioni moja kila mwezi sasa. Tunatoa shukrani za dhati kwa kuwewe msikilizaji kwa kutuwezesha kufikia hatua hii muhimu katika safari yetu ya matangazo. Wewe ni rafiki, wewe ni Msenangu, na haha ni hehu. Mada Pembuzi. Mada Pembuzi.
Okay, dakika tatu pale baada ya saa moja, saa zetu za Afrika ya Mashariki, awamu ya pili ya Msenango Breakfast. Na kama kawaida tunaingia kwenye Mada Pembuzi, na kama tulivyokuambia, tulivyokuarifu hapo mwanzoni kwamba tutakuwa na wageni studioni hapa, and tutakuwa tunazungumza. Last time tulikuwa tunaongea kuhusiana na issues concerning mental health. Sawa, lakini leo tunakwenda ndani zaidi kwamba afya ya akili, lakini kwenye swala la anxiety na depression. Labda utakuwa unafahamishwa utofauti wa anxiety na depression ni upi. Sawa, alafu tuendelee ni jinsi gani ambavyo kwamba tunaweza kujikinga kujipata katika hiyo condition. So utatufuatilia kupitia 23151 ukiwa na swali lolote kuhusiana na hiki ambacho kwamba tunakwenda kukizungumzia, na vile vile nambari za simu tutakuwa tunaziweka wazi hapo baadaye ili kuweza kupata fursa na wewe kupiga simu kuuliza maswali yako moja kwa moja. Mimi wananiita Meza
Barista hapa.
Karibuni sana.
Asante.
Upande wangu wa kushoto, labda ujitambulishe alafu tuendelee.
Asante. Kwa majina anaitwa Patrick Mongala. Na ninatoka katika shirika la Aga Khan University, Nairobi. Hasa katika kitengo cha the Institute for Human Development.
Okay.
Na mimi ni mtafiti hasa masuala ya afya. Na niko na furaha kuwa hapa siku ya leo.
Karibu sana.
Na ndugu yangu Andrew.
Okay. Karibu. Okay.
Asante sana. Kwa majina naitwa Andrew Habala. Mimi ni mtafiti by training. Nafanya kazi katika chuo kikuu cha Aga Khan. Sana sana department inaitwa Brain and Mind Institute.
Okay.
So katika Brain and Mind tunafanya utafiti sana sana ya magonjwa ya kiakili. Kama depression na anxiety. Na nimefurahia sana kwa na nyinyi leo.
Leo umekuja utuangalia akili. Ni muhimu.
Yeah.
Unajua hizi mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi.
Na hizi mbio hizi.
Alafu mbio zimekuwa mingi. Sasa zingine hata mwenyewe hujielewi. Yaani huko tu, lakini ni mimi kweli, yani hivi ni mimi. Unajua akili zin... Okay, anyway. Wewe utatuangalia akili vizuri leo. Yes. So kama tulivyofahamishwa pale, tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na afya ya akili, lakini sana sana tunaangalia swala la anxiety na depression, si ndio?
Ndio.
Okay. Labda tukumkumbusha tu msikilizaji, tunapozungumzia afya ya akili tunazungumzia kitu gani, alafu ndo twende deep. Mwangala.
Asante. Swali zuri kabisa, kwa sababu mara nyingi huwa tuna ufahamu kuhusu afya ya kimwili. Na hiyo ndio ambayo watu wengi wanajua.
Yeah.
Lakini pia kuna afya ya kiakili. Ambayo kwa kifupi tu, mtu ambaye ako na afya ya kiakili ni mtu ambaye ana uwezo wa kufikiria vizuri. Ako na anaweza kukubaliana ama kutatua changamoto za kila siku maishani. Anaweza kupanga na kuyafikia malengo yake, na pia anachangia katika ustawi wa kijamii. Na kuna mahusiano mazuri na watu katika jamii.
Okay. Labda kuna umuhimu gani wa mtu kuwa concerned na afya ya akili? Kwa nini mimi niwe kwanza hii generation hii? Wacha ni seven generation Z. Wao kitu kidogo tu watakwambia, kwanza kitu ambacho kwamba wanakitilia manani sana ni mental health. Watakwambia my mental health is very, kwa nini mtu awe na hiyo concerned about mental health, afya ya akili, why?
Yes. Jambo la kwanza ni kwamba mtu hawezi kuwa na afya kamilifu generally bila kuzingatia afya ya kiakili. Kwa sababu tunapoongelea kuhusu afya, tunasema kuna hiyo afya ya kimwili, kuna afya ya kiakili. Kwa hivyo you forget one, then you also forget your overall health. Jambo la pili ni kwamba pia afya ya kiakili ni haki ya kimsingi.
Okay.
Ya kila binadamu.
Okay.
Na inachangia pakubwa sana katika ustawi wa mtu, familia, jamii na pia taifa. na pia tukiangazia katika takwimu ama ripoti tu ama tafiti ambazo zimefanya katika sehemu nyingi za dunia, afya ya kiakili isipokuwa mtu anakuwa na magonjwa ya afya kiakili, ambapo takwimu zinaonyesha ya kwamba magonjwa haya ni mengi katika dunia, na yana affect kila mtu, mtu yeyote yule. Kwa mfano tu recently wanaonyesha ya kwamba kati ya watu saba mtu mmoja duniani akona uwezekano wa kuwa na ugonjwa wa kiakili.
Ngoja tuko 1 2 3 4 5 6 ni security
na mwingine ni saba,
so tuko saba. So kati ya sisi hapo nje tuko hapa sasa hivi tumefika ofisini kuna mmoja. Andrew siyazi.
Manake tuko saba, kule kuna watatu pale okay. Kuna ule jamaa wetu pale mbele, alafu kuna mwenzi wao, alafu kuna Henry, alafu na sisi wanne. Kati ya saba mmoja
kuna uwezekano
kuna uwezekano ama atakuwa yuko
kuna uwezekano.
Okay.
yes na pia kati ya watu hawa cha kusikitisha ni kwamba watu wachache sana wanaweza kufikia zile huduma ambazo wanahitajika ili wajisaidie. Na ukiangalia katika mfano nchi yetu ya Kenya, almost 70% of all the people ambao wako na magonjwa matatizo ya kiakili hawezi kufikia matibabu ambayo wanastahili. Wanaendelea kuteseka,
endelea.
Yeah.
Okay. Sawa sawa.
So nije upande ule. Manake
huyo sasa anaangalia brain and mind.
Brain and mind. Nataka tuambie.
Unajua sasa tunakuwa tunaweza kuwa tunaongea naye hapa Andrew na ashatusoma akili zetu, ashatusoma wewe umeza wafikiria wewe.
Waweza kuwa hata kumbe huyu mpoyoyo. Okay, ametupatia utangulizi mzuri kabisa, lakini tuje hapo utupatie tujapo kwa kidogo in brief magonjwa mbalimbali ya akili ambayo kwamba tuko nayo sana kwa
maana kama Mangala amesema yapo mengi.
Okay, ukiangazia maneno ya kiakili kuna ugonjwa mingi. But then ziko categorized maybe into 5 broad groups. So tuseme kuna zile zinaitwa mood disorders, zile zina affect mood yako. So kati ya hizo yenye ni tumejua sana ni depression.
Okay,
tuangalia leo. So depression ni ile mtu mood yako iko chini kabisa. Unapata watu kama hao wanapata shida ya kulala.
Yep.
Usingizi hawana. Unapata pia with time depression ikikawia sana na geuza mawazo na kwa na ile mawazo ya kujiumiza tunaita self harm ama
inaitwa
self harm.
Okay. Self harm.
Kujitia kitanzi ama kufikiria kwa na hizo mawazo za kujitia kitanzi. So hizo ni broad category ya mood disorders, depression, then kuna bipolar among hiyo. Pesa shida tofauti ya depression na bipolar ni in as far as depression inarudisha mood chini. Bipolar nae kuna those extremities of mood. So unapata mtu laiba ako hyper saizi, then badaye unapata ako chini. So that's one group. Then tuko na anxiety disorders penye kuna anxiety. Na katika anxiety kuna category kadha wa kadha. So kuna general anxiety population, then kuna anxiety nyingine based on trauma tunaita post-traumatic stress disorders.
Anxiety Kiswahili nini?
Anxiety Kiswahili ni kwa na
wasiwasi
kwa kawaida.
Yani
kwa na hofu, wasiwasi sana.
Okay.
So that's what we refer to as anxiety. Then kuna tenye tunaita psychosis, ini akili kubadilika. Unapata mtu anaishi beyond reality like schizophrenia kama hii. Stuck to me lugha ya kawaida nyeje tunaita nayo ili dalalisha watu wako nayo, but
okay,
psychosis ni akili inabadilika, napata watu wanaishi beyond reality. So kuna
beyond reality. What do you mean? Mimi sijaelewa
beyond reality kwamba wewe unaweza ukajifanya politician na wewe si
kwa dunia yako mwenyewe, sio dunia ya kawaida.
Okay.
Kama unahutubia watu kama rais.
Exactly.
Alafu na wewe si rais.
Na wewe si rais. Yeah. So kuna hizo, then kuna hii uraibu sana wa pombe na hizi madawa.
Okay.
It's categorized under mental health condition. So ukitumia to an extent yenye inazuia hawezi fanya shughuli zako za kawaida, then it's also categorized as one right. of the mental health disorder.
Hai, kidogo tuafu tunarudi.
Basi, karibu Msanangu FM. Wow, like nyumbani kwa mziki bomba.
Okay, karibu tena kwa msikilizaji. Dakika ni 14 pale baada ya saa 1 and tuko kwenye mada pembuzi, tuko na wageni wetu Mwangala lakini pia Andrew and tunazungumza mengi tu kuhusiana na afya ya akili ama ya kiakili lakini sana sana kwenye hiyo anxiety na depression. And tumeambiwa hapa baadhi ya yale magonjwa ambayo kwamba yanaathiri hiyo akili. Sawa? So kabla ya kuendelea mbele kule, labda watuambie Andrew ndo utakuwa unatuambia tofauti ya depression na hiyo anxiety, huo wasiwasi na hiyo depression, msongo wa mawazo. Labda mtu kuna, is there any probability ya kwamba mtu anaweza kuwa anaugua ugonjwa wa akili ama ana inaitwaje, hana afya ya akili, that is ndio, ama ana ugonjwa wa akili but hajui, yani wewe una umekosa tuseme hiyo afya ya akili lakini hujui?
Yeah, kuna mwezekano ndio ujue kama una huo ugonjwa wa akili, kuna zile signs and symptoms zenye unafaa kuwa umejua. Actually kuna utafiti fulani tulifanya ya kuangazia wauguzi na wananchi wa kawaida kujaribu ku understand ile ujuzi wao juu hizi mental health conditions. Na tulipata kwamba wananchi wengi wa kawaida hawawezi tambua hizi maugonjwa kama depression, anxiety based on hiyo screening criteria yenye imewekwa. In psychology kuna a guide yenye wanatumia inaitwa DSM-5. So kuna a series of symptoms yenye unafaa kuangalia ndio uweze kujua kama I'm actually going towards depression ama ni tu ile stress ya kawaida yenye inakuja na inaenda. Unajua depression inafaa kuwa ina limit ile uwezo wako wa kufanya shughuli zako za kawaida. So at that point ndio tunaweza sema kwamba mtu labda ako depressed ama yuko depressed. So kuna screening criteria yenye wanajua na from knowledge na from what has been published inajulikana kama wananchi wa kawaida sana sana hawezangi jua kama ana sleep towards depression ama anxiety. That's why tunahimiza watu, tuna penanga example of symptoms that ukiona kwamba labda haulali vizuri ama mawazo yako yanaanza kubadilika ama una shida fulani enda kwa daktari ili ukaguliwe, ijulikane kama uko na haya magonjwa ama una then wakupatie treatment ambayo inafaa.
Kabla Barisa aulize swali, what if mtu amefikia to this extent ya kwamba kitu kidogo tu kinakukasirisha as a small thing, yani kitu ambacho hata labda kisinge kukasirisha but tayari yani unakuwaga mtu wa hasira.
So irritability tukiangalia kwa zile symptoms za anxiety, that's one of them. Depression na anxiety sana sana zinalingana, zinaendana pamoja, na from statistics inapatikana kwamba mtako na anxiety almost 50% ya watu wenye kuna anxiety pia wako na depression. So zinalingana hizo magonjwa mawili. So ukipata kama you are always irritable, kitu kidogo tu kinakufanya unakuwa nini, then there's a high chance, but shida ni you can't rely on hiyo indicator moja tu ya irritability. It must be a series of symptoms zenye zinafaa kuwa zina manifest pamoja, then you can easily tell that sasa huyu anaelekea kuwa na that mental condition. So you can't depend on that one.
So they have to be more than one.
It's a series of symptoms. You kama depression kuna scales zimetengenezwa kama yenye tunatumia for clinical for diagnosis in each of PHQ-9. So iko na 9 symptoms yenye unaangalia. So unalala vizuri, are you irritable, do you have thoughts of harming yourself. So kuna a series of symptoms, you can't just choose one. You
choose one and useme ni nini.
This now is personal. This you are talking about me. Kuanzia Jumamosi. Sawa. Ikifika saa 6:30 nimeamka na silali tena.
Yeah.
Halafu niongeze sababu nyingine.
Remember it's not one.
Yeah. Sitaki kula.
Mhm.
Sawa?
Mm-hmm.
Ama nikila like nachukulia poa tu.
Yeah.
So hapo inakuwaje? Ndio anxiety ama ndio depression?
Okay, kwa hilo screening,
mm-hmm,
apart from kuangalia hizi symptoms, pia tunaangalia the duration yenye umekuwa ki experience symptoms kama hizo.
Mm-hmm.
So umesema hujisikii kula, uko irritable. Mm-hmm. Maybe hiyo ni siku moja peke yake na inaisha. But then for screening for tuseme depression, you have to look at the past 2 weeks. Kama mm-hmm, ni consistent, umekuwa mm-hmm na hizi shida mfululizo for the mm-hmm past 2 weeks.
O kwa kipindi cha
wiki mbili. That's for depression.
Mm.
Unaulizwa kama umesema ulali vizuri, hujisikii mm kula, maybe mm uko irritable.
Mm.
Has it been happening consistently for the past 2 weeks? Then maybe hapo unaweza sema kwamba you are bordering towards.
Oh, so it has to be 2 weeks.
Yeah, for depression screening ni 2 weeks.
Mm-hmm. But then anxiety,
same.
Okay.
Same scales.
Mm-hmm.
Yeah. All right. 2 weeks.
Sasa mtu akiwa hivyo, like sasa hiyo imekwenda tuseme, si amesema Jumamosi.
Yeah.
That is tuseme ni 3 days size, ama
yeah,
4 days.
Days.
You know? So like mtu kama huyo unataka kusema kwamba labda hana tatizo lolote, because normal human being ni lazima ulale.
Yeah.
Lakini sasa kama itafika saa 6 leo ukose usingizi, kesho saa 6 usiku ukose usingizi, mm-hmm, lakini kesho kutwa pia saa 6 ukose usingizi, alafu hauna hamu ya kula, and you're telling this person like yeah, yuko sawa.
No, atuseme yuko sawa. Umejua ukisema umeona Jumamosi, Jumapili na
Jumatatu.
Mm. That's a trend yenye inakuonyesha ti hii issue yenye uko nayo might be persistent.
Mm-hmm.
So
okay,
in such a case, badala ya kungoja mpaka uslip into depression, we recommend you've already noticed your trend ya kuwa ulali vizuri, una shida fulani fulani, we recommend to be proactive, look for assistance. You already inakuonyesha kuna hii chance ya wewe kuwa, you don't have to wait for the 2 weeks.
Okay.
Unaona?
Okay.
So ukiona ulali vizuri, maybe siku 3, siku 4, siku 5, then it's better. Kuna hiyo change kwa maisha yako, it's better sick.
Manaka sisi ungeambia mtu mwingine tu, mtu wa kawaida angekwambia,
yeah,
wewe kuna kitu inakusumbua, wewe uko na stress wewe. Wewe.
Yeah.
So before ifike depression,
yeah, it's better to be proactive.
Labda stress ndo depression.
Stress, uh-huh, ni moja wapo ya maneno yanayochangia towards
depression.
So ukiangalia hizi conditions mbili,
uh-huh,
one of the main causative agents, kwa kizungu tunasema causation, what leads to it,
uh-huh,
ni hiyo stress na trauma.
Okay.
So kama uko persistently stressed, uko na stress kila siku, stress kila siku, uh-huh, na stress can come from several avenues. Labda mmekosana na mke wako nyumbani, ama hauna kazi,
mm,
ama una watoto lakini school fees hauna.
Mm.
So that's persistent stress.
Sure.
Yeah, that then can now lead you to slip into depression ama anxiety.
Oh, okay.
So all stress, right, tunaita a causative agent ya depression and anxiety.
Oh.
And is the most common, mm, for the,
okay,
two.
Yeah. Ay, sawa sawa jamani. Ay. Dakika 23 pale. We, sawa sawa. So labda kuna swali hapa mtu anauliza, vitu gani ambavyo kwamba vinasababisha hiyo anxiety na hiyo depression?
Yeah, vile tumesema moja, ni stress.
Uh-huh.
Na stress inaweza toka kwa maneno mingi.
Uh-huh.
Tenje nimesema labda una pesa,
mm-hmm,
una watoto, huna school fees, so that, mm-hmm, compounds, then now leads into
maisha
that.
Maisha anakwenda ambavyo kwamba wewe hujataka aende hivyo.
Yeah, so apart from stress, kuna hiyo uraibu wa pombe,
mm-hmm,
na madawa.
Mm-hmm.
If you are using it too much, then peer studies zimeonyesha kwamba you might, chances of you slipping into depression, juu hiyo kupelekwa juu na chini.
Okay.
There's a chance. Then kuna genetic predisposition. Tunasema ya kwamba kama baba yako alikuwa na depression,
alright,
chance yako ya kuwa na depression pia as compared to na yule mtu mwingine iko juu kidogo.
Uh-huh. Oh.
So that is hiyo history ya familia, pia it's one of the things that we look at juu. Inaonyesha chance yako ya depression ni high as compared to yule mwenye kwa familia yao hakuna
hiyo history ya depression.
History ya ugonjwa ya depression ama,
okay, anxiety.
So, yeah.
Kwani narithi?
Yeah, iko biologically jumejua genes zinakuwa passed over from parents to children. Na from science genes tunasema umejua ni kuingia ndani kidogo. Kuna zile changes zenye zinafanyika kwa gene ya mtu kenye nao upregulates your risk ya kuwa depressed. Tuseme kama mood, mood yako, kuna kitu kwenye umbile wako that regulates venye mood yako iko. So kama that thing that regulates your mood iko wrong and then you've inherited that from mama yako ama baba yako, then unaona chance yako ya kuwa depressed pia inakuwa juu as compared to yule mwenye baba yake na mama yake hakuwa na hiyo shit.
Aya, sawa sawa, msikilizaji, dakika 25 pale baada ya saa moja. And tuanze tu pale kwenye pesa kwanza, alafu tukirudi. Kuna watu ambao kwamba wanasikiliza hii redio mahali tu hivi na wanasema kuna mjadala mkali umeibuka pale, wakataka waelezewe, sawa, baina ya, as in between a therapist, a psychologist and a psychiatric. Mnamuita hivyo? Wanasema who is the appropriate to handle mental health emergencies.
Okay.
Appropriate cadre to handle mental health emergencies. Kati hawa watu watatu. So wamesema huko kuna mjadala huko. Wana argue kweli kweli.
Hawa wana stress.
Wana stress.
Wanapigana vita saizi manene.
Asubuhi.
Aya, hela hii
hapa. Na mshua wako katika kituo cha afya hapo walipo.
Aya, fanya hivi. Pesa hii hapa kwa ajili ya kwako, nazungumzia cheza sita. Chagua nambari zako sita za bahati, zile baina moja mpaka sita. Tuma kwa 24224 pale. Cheza na kima cha baina shilingi 20 mpaka 1000. Shinda mara 5000 ya kima ambacho utaekeza nacho.
Umewahi kumsikiliza mtu Bey na Chigulu ndani ya Msenama?
Mfuno nile unajifunga alafu huu unafikiri unapanda kwenye,
so mfuno ni kikoi.
Ni kikoi ya
unajifunga.
Basi kikoi kipanda nacho kwa mnazimi jamani, alafu
kwenye sasa kwa mfano umefika katikati.
Sasa
unapanda mnazi. Unapanda mnazi, umejifunga kikoi
kabisa,
alafu ndani no nothing
kabisa,
alafu ile fundo lifunguke. Utashika kikoi ama utashika mnazi?
Bey na Chigulu kuanzia Sunday asubuhi.
Michuano ya Euro 2024 imeanza kwa kishindo. Mataifa bora Europa yanakabana koo kutwaa ubingwa. Je, Italia watalitetea taji lao huku Ujerumani wakilitemea mate? Tazama michuano hii ya Euro 2024 live ndani ya K24 TV na ufuatilie matokeo pamoja na matukio moja kwa moja kutoka Ujerumani. Live kabisa ndani ya K24 TV. Itakuwa moto sana, itakuwa deadly, itakuwa very bad mtu wangu.
Msenangu FM.
Tuanze tu kwenye hela pale.
Aya, pesa hizi hapa kwa hisani ya cheza sita. Kikubwa ni nambari zako sita za bahati, zile palo zichague kwa umakini. 6, 1, 4 alafu 3, 3, 2 unatuma pale kwa 2, 4, 2, 2, 4. Ukishatuma hapo unacheza na kima cha baina shilingi 20 mpaka 1000, unakwenda kushinda mara 5000 ya kima utakachowekeza nacho. Cheza na 20 laki kuhusu, ukicheza na 30 laki moja na nusu, lakini shilingi 40 laki mbili inakuwa ya kwako. Cheza sita, kula mita, imeidhinishwa na BCLB.
Msikilizaji, fursa ya kwako na wewe kuweza kupiga simu hapa 0789 995 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0 swali la Roslyn ambaye kwamba anataka kati ya hawa wataalamu watatu ni mtaalamu yupi ambaye kwamba anafaa ku handle mental health emergencies.
Okay, asante. Yes. Hao wote ni wahudumu wa masuala ya afya kiakili. Na depending na kwenye mtu ako yule ambaye atakuwa karibu anaweza kukusaidia. Kwa mfano nikianza na huyo psychiatrist ambaye huyo ni daktari tu ambaye baada ya kwamba amehitimu masomo yake ile basic medicine huwa anafanya specialize in psychiatric conditions. Sasa huyo sana sana huwa unampata katika hospitali, kwa mfano Coast General, ambapo huwa anafanya huduma zake pale. Na yeye lazima kuwe akuwa licensed. Na yeye huwa anaweza pia kudiagnose, kuweza kutambua ya kwamba ni kweli uko na shida hii na ile, na pia kusaidia. Yes, kama ni madawa pia prescription, yeye pia anaweza kufanya.
Anaweza kufanya hivyo.
Psychologist pia huyo ni mhuduma ambaye pia amesoma na pia amespecialize in psychological issues. Pia anaweza kupatia msaada haswa katika specific conditions, anaweza kukusaidia. Kwa mfano anaweza kusaidia kama kuna depression, kuna anxiety, and many other specific conditions.
Kwa masuala ya ushauri. Manake mara nyingi unaambiwa wewe unafaa kumuona mwana psychologist.
Yes.
Nenda.
Yeah, counseling.
So unakwenda pale unakaa na yeye, unaongea kile ambacho kwamba unapitia ni nini, alafu yeye anafikiri unakuwa kama na session kama ya 1 hour, 3 hours like. Yeye anaongea tu. So huyo ndio mwana psychologist.
Na pia kuna tofauti nyingi za wana psychologist. Yeah, kuna clinical psychologist. Pia kuna wengine ambao they are not clinical psychologist. So lazima ujue ni yupi na unamhitaji.
Hawa pia lazima kuwe na leseni?
Yule ambaye ni clinical psychologist lazima kuwe na leseni.
Alright.
Between hao ma psychologist wengi ambao umesema wako wengi, yupi ambaye kwamba anafaa kwa unalizungumzia leo?
Ukifika katika hospitali kwa mfano, unaweza kuta psychiatrist akusaidie, unaweza pia kuta psychologist akusaidie. Wote wanaweza kusaidia.
Lakini umesema huyu psychiatrist ni mtu ambaye kwamba
atakupatia
mpaka dawa. Na huyu psychologist
pia nao kuna pia nao kama ko licensed anaweza ku recommend
dawa fulani. Kuna huyu mwingine hapa. Kuna mwingine ametajwa?
Therapist sahao, kuna wale wasaidizi ambao huwa wanafundishwa specific forms of psychotherapies ama specific forms of treatment. Sasa hao pia si lazima ukue ulisomea kwa kiwango fulani, lakini kwa mfano hapa in our own context, wahuduma wa afya kiakili ni wachache sana. Kwa hivyo to bridge that gap, wakati mwingine pia we bring on board others who are not specialists, lakini tunawa wanakuwa trained in specific therapies. Sasa huyo akiwa amefundishwa paka amehitimu na pia amepatiwa leseni, pia anaweza akona hiyo kwa ujuzi wa kuweza kukusaidia. Sana sana pia huwa ni along huko hiyo area ya psychology. Counseling.
Okay.
Kwa mfano utapata mwingine amekuwa licensed kufanya family therapies. Kuna mwingine amekuwa licensed kufanya cognitive behavioral therapy.
I hope Roseline kutoka Malindi pale na kikosi kizima hapo mume acha huko kuargue, mkasikiliza na mumeelewana.
Dawa imewaingia.
Hello.
Sasa na shuku saizi depression ime stress imeondoka.
Msalagalo.
Yeah.
Hello.
Jambo.
Ha, tujambo.
Andine hao wageni.
Wamesalimika wote?
Ndio yule.
Yes.
Sasa nina swali. Kuna mtu naweza kuwa mnapiga tu story vizuri mnacheka.
Yes.
Then all of a sudden mtu anataka tu na ukali tu from nowhere. Na niongeleshe aje vipi na amekasirika tu tena inakuwa tu vipi? Je, huyu mtu apelekwe aangaliwe kama ana shida kiakili ama nini?
Mnapiga tu story wenyewe.
Mnapiga tu story wenyewe ama mmejadiliana kwa kitu kama leo, amelewana, kesho saa fulani tutafanya hivi. Kesho hiyo saa ikifika wende muulize. Ni kama ulimkosea mwaka jana.
Sawa sawa. I hope umemwelewa, Andrew.
So chenye anaelezea ni yuko kasirika kila wakati, chenye tuliangazia mwanzo hiyo irritability.
Kama hivi venye sasa tunapiga story hapa. This is a conversation.
Exactly.
Alafu kidogo tu mimi nishaboeka hata sitaki kukuuliza maswali tena.
So hiyo ndio kwa lugha ya kimombo tunasema irritability. Somebody is irritable. Kitu kidogo tu kinamkasirisha ile amwezi piga story tena. So that's one of the signs. But venye tuliangazia mwanzo, si ati hilo tu jambo moja.
Yeah.
Ndio kinaweza kutosheleza useme sasa huyu jamaa anahitaji msaada wa kiakili. So that's one of the signs. There must be a factor yenye inamsukuma kuwa so much irritable.
Mm-hmm.
So point of action naweza kuelezea kwamba you need to figure out mbona huyu jamaa ako irritable sana hivyo.
Kitu kidogo
yeah, kitu kidogo kinamlipua. So maybe it's a sign ya depression na anxiety, but then you can't just depend on hiyo kitu kimoja tu kisemeti.
Yeah.
Huyu sasa anahitaji msaada wa kiakili.
Fuatilia hiyo nini yake bwana, ujue kama analala vizuri.
Exactly.
Anakula vizuri. Unajua? Alafu kuna nasikia kuna watu wengine wakiwa na stress ndo wanaongeza appetite inaongezeka. Mtu anakula sana. Eti yeah. Mtu kuna stress ndo ananenepa.
Mm-hmm. So ni both extremes. So tu kula sana ni anything yenye inabadilisha the way you normally do things. So tuseme kama unakulaga kawaida then unapata you are now unakula zaidi ama haujisikii kula sana.
Unakuwa unasikia njaa sasa hivi.
Exactly. Yeah. So ni both extremes. Ama labda unalalanga kawaida but kwa siku tatu nne umekuwa kilala zaidi. Alright. Ama haulali kama kawaida so.
Okay. Sarangelo.
Hello, good morning.
Good morning, Lucy.
Okay. My question is, nimesikia daktari akisema kuwa bad diseases, I mean, ill danger can be hereditary disease, but it can inherit from parents.
Eh?
A hereditary disease.
Uh-huh.
It's like you can inherit.
Yes.
So my question is, can it be, it starts from, nataka nielimishe, inaweza kama mama kiongea mzito labda kuna virutubishi fulani anakula ambavyo maybe hazifikiani na kiwango cha bora wa akili ama ni zipi, ningependa nielimishe. Alafu ongeleo la pili,
yes,
talking of that, hizo magonjwa zenye anasema za kiakili, mental health, at old age, maybe from around 80-90s old age, unapata mke anakuja akili yake inapotea, anakuwa kama na hiyo bipolar, anakuwa na hiyo anakuwa irritable zenye anasema.
Okay, mumeelewa. Aya, thank you so much Lucy. Labda jibu hilo swali moja then tupumue kidogo alafu tukirudi tuendelee kushika simu.
Sawa sawa.
Yes, Mwangala.
La kwanza ni heredity.
Mm-hmm.
Yeah, these conditions.
Nakasema labda mimi nimekuwa mjamzito hapa. And labda niko na hiyo shida ya ma depression ni nini? Maybe nilikosa kula vyakula fulani ambavyo kwamba vina virutubisho ambavyo vingesaidia mtoto wangu asirithi kile ambacho kama mimi niko nacho ama ni vipi?
Mm. So jambo la kwanza, hiyo role ya heredity huwa iko kwa asilimia about 40-50%. Yes. Inakuwa explained by heredity. Na sana sana hiyo huwa it's kama tu ambavyo ameelezea. Kuna many factors which can make that to be the case. Lakini kukosa virutubishi inaweza changia kweli, lakini sana sana huwa hizo huwa they are just not specific to any other factor. Ziko tu zinatokea randomly.
Mm-hmm.
Yes.
Okay.
Yes, heredity.
Okay.
Lakini mbali na kwamba they occur randomly,
mm-hmm,
pia kuna uwezekano, kuna kama trigger,
mm-hmm,
ambayo na utafiti umefanywa kuonyesha ya kwamba apart from kuwa na hiyo family history,
mm-hmm,
si wakati wote eti lazima kama kuna history basi lazima utakuwa nayo itatokea.
Mm-hmm.
Kuna kama trigger.
Alright.
Ama environment. Mm-hmm. Especially kwa mfano kwa mama amesema kuna hiyo pengine akuwa ametumia virutubishi wakati pengine mtoto akiwa tumboni.
Ambapo vinafaa kwenye kukua kwa akili ya mtoto. Yes.
Na hata pia childhood trauma.
Mm-hmm.
Mm, ama pengine stress, persistent stress to the unborn child.
Mm-hmm.
Mm, hiyo inaweza mfanya mtu ama mtoto baadaye akuwe na hiyo history.
Okay.
Kwa sababu ya vile ambavyo alikuwa exposed akiwa tumboni, ama pengine alipitia mambo ambayo ni mabaya, kwa mfano child abuse, trauma,
yeah,
persistent difficult conditions pengine nyumbani, kabla aweze kukua. Na amesema pia umri ambao magonjwa haya pengine hutokea. Sana sana especially hizi mood disorders and even nyingine nyingi huwa wakati mwingi between the ages of 12 years na 25 years. Around 70% huwa zari zimeshatokea. Ina maana ya kwamba tukiwa waangalifu na kuweza kujua the risk factors ambazo zinaweza kusababisha magonjwa haya, then hiyo ni kama umri huu wa miaka 12 hadi 25 ni kama a window of opportunity. Ukimsaidia katika akiwa katika umri huu, kunaweza kuwa na mkubwa ya kwamba baadaye risk itakuwa
iko imepungua. Okay, msikilizaji, wacha tupumue kiasi. Mwita yami pale tiririki natukia naika 16 kabla ya saa 2 saa zetu za Afrika ya Mashariki. Tuchukue mikwanja pale kwa rakaraka kwa hisani kubwa tu ya cheza 6. Kisha kwa nambari zako za bahati kuanzia 1 hadi 6 unazituma kupitia 24 24 24 24 24. Hivyo tu, alafu unangojea mikwanja yako pale. Kumbuka unaweza kushinda hata zaidi ya mara 5000 ya pesa zako ambazo kwamba unawekeza pale. Karibu tena msikilizaji, tuko kwenye mada pembuzi and tuko na wageni wetu pale Mwangala lakini Andrew ambao kwamba wanatusaidia kuelewa afya ya ili kiundani zaidi na jinsi gani tunaweza kuepuka hizi hali. Sawa, eh? So kuna swali hapa lakini ngoja nishike hizi simu kwanza. Msalongo, hello.
Yes, ma'am.
Yes.
Nimerudi tena nijue. Sasa. Huyo mgonjwa si mtu mwingine, ni ndio hapa. And nimetafuta usaidizi.
Ni wewe yani?
Ya, sasa kama nitaisummarize kidogo for your time. Hii kitu ilianza saa nilipoteza babangu.
Okay, pole.
And it's like 12 years now. So, imekuja to an extent, saizi hata communication between my elder sisters and brothers. Sina, yani nikiongea tu nao, tuseme tu kitu imefanyika nyumbani, tuende tukaketi tu pamoja. Yama para tu ile tu yani una mwini tina tetemeka tu hizi ongea.
Unachemka.
Ilibidi tu ni wa avoid. And another problem. Kama nienda kwa au wasaidizi. Nimejaribu kuenda kwa watatu. I once went kwa moja in Kakamega. Nikajaribu kujieleza. Meza vile huyo mhudumu alivyonijibu. Kama niliregret kuenda.
Okay, umesema tangia babako afariki ni miaka mingapi?
12 years now.
12 years.
Yes.
So kutoka hiyo siku mpaka leo hii hujawahi kuwa sawa?
Sijawahi kuwa sawa hata na watu wangu wa karibu.
Okay. Ah, sawa sawa. Watakuwa wanakusaidia hawa hapa Andrew lakini pia Mwangala. So Andrew, kuna uwezekano labda kifo cha babake kimemwathiri kiasi hicho?
Yeah, ukiangalia kwa the range of predisposing factors yenye tulisema stress and trauma, so kifo ni one of the traumatic events yenye tunasemaga inachangia development ya hizi conditions.
Okay.
Na death of a close family member sana sana, na in essence where hakuna hile support system ya kusaidia huyu aliyefiwa to go through your process. So ukiangalia the spectrum of hizo traumas zenye tunangalianga, death ni moja wapo ya traumas that can changia. But then the best ushauri yenye neza mpa ni kutafuta ushauri wa daktari. Ujue daktari ndiye atafanya screening, then ajue kesi yake vizuri, and then I recommend the best approach ya kumanage. But venye amesema 12 years ni muda mrefu sana.
Ni muda mrefu.
Kama ni kitu imekuwa persistent for the past 12 years, then there must be a problem somewhere.
Yeah.
So naweza mshauri tu seek advice of a doctor.
Yeah.
Ata kurekomendia a good management approach.
Kuna huyu kazini yake huyu.
Kuzo anasemaje?
Anasema vipi public figure? Kuna askari wetu alikuwa hayuko sawa wakati hana hela. Ni kama akilizaruka kiasi kwamba akiwakuta mwaongea ama akisikia watu kwa mbali wanaongea atasema amesikia mwataka kumuua. Lakini akipokea pesa akili inarudi sawa, mpaka mkikaa chini hivi anaongea vitu vya maana huu ugonjwa wa akili uko fungu gani. Ina maana magonjwa mengine ya kiakili yana muda tu. Ikiwa umesababishwa na stress ya kitu fulani, punde unapo solve unakuwa sawa, ama ni kujiona upo sawa lakini bado hauko sawa.
Okay, so kuchanganya na hilo, nafikiri nimefahamu na hili hapa kutoka Malindi vile vile anauliza, haya malalu ya msimu, yani mwezi unapoangaza ndio anachizi, usababishwa na nini? And is it one mental health condition? Ile kwamba usazingo naambia, ah, mwezi mchanga huyo ndivyo alivyo. Yani kana kwamba akili yake waga inaruka kidogo, yani hayuko normal mwezi unapo wananyoa anasema kwa ndama.
Uwa mwezi siko sure kabisa. Sijasikia huyo mwezi ukibadilika then mtu ana
ujasikia hiyo?
Sijaisikia hiyo, so maybe ni
God.
ni okay. Iko move.
Najua magonjwa haya ya kiakili especially yale ambayo ni makali, because tuko na hiyo spectrum yenye amesema. Yale ambayo yako moderate, symptoms zake sio kali, you can manage with adequate support. Lakini kuna mengine ambayo huwa ni makali. In this case, kwa mfano schizophrenia, yale ambayo pengine alikuwa anasema sometimes the patient ama huyo client haishi katika the present reality. Kwa mfano anaona vitu, anasikia vitu ambavyo ni yeye peke yake anaviona, wengine hawavioni. Sasa kama hatumii dawa, na sana sana haya makali lazima mtu akuwe anatumia dawa. Asipotumia dawa, chances ni kwamba ata relapse. Kuna wakati atakaa kwa sawa, lakini kuna wakati mwingine kama wanasema amelipuka ama amefanya hivi na hivi. Sasa pengine watu wengine kama hawana ule ufahamu kamili kuhusu masuala ya kiakili kama haya, utapata pengine anasema alikuwa vizuri alafu wakati mmoja akaja aka, ama kuna wakati ako hivi. Ni kama tu dhana ni potofu, kwa sababu hakuna sababisho sahihi kabisa nasema hii ni sababu ya mwezi
unaandama ama mwezi umetimiza sakoli yake tarehe 13 ama 14.
Okay. Na huyu security wananio wa kuzo ambaye wakati hana hela
anaona kama ambaye
sasa yeye anaongea vitu vyake,
mbona kambe mumpangia kumuua?
Sasa hapo lazima apate mtu akae na yeye vizuri aweze kumuelewa, kwa sababu tukiangalia katika hizi symptoms za afya ama magonjwa kiakili, ziko tunasema ziko in five clusters. Kuna yale ambayo ina affect hisia, kuna zile ambazo zina affect mawazo, kuna zile ambazo zina affect tabia, kuna zile ambazo zina affect pia imagination za mtu, kwa mfano anaona vitu ambavyo haviko, na pia wakati mwingine pia zina affect utendaji kazi wa huyo mtu. Sasa hauwezi kukaa na mtu kwa uangalia tu ni kipengele fulani alafu tayari useme huyo akona shida hii. Sasa ni vizuri uchukue wakati na yeye umwelewe, na hata pia wale watu ambao wako karibu na yeye pia kueleze, na kama yeye mwenyewe pia anajielewa kueleze, ndio aweze kukua na diagnosis ama nini habari nini mahususi
kamili.
Na sana sana huwa we don't recommend ya kwamba you just look at one symptom alafu useme huyo kuna shida fulani. Hiyo inachangia katika ile tunaita unyanyapaa, kwa sababu si kila mtu ambaye ako na dalili hizo lazima kuwe na ugonjwa wa kiakili. Wakati mwingine tu nini, kila binadamu anapitia changamoto.
Lakini kama huyo si hata nani mwangala, si unajua tayari huyu ana stress huyu. Maanake anakosa pesa. Akikosa pesa ndio unamuona hivi anachanganyikiwa. Akipata pesa atakuja kukaa na nyinyi mtaongea ya maana tu.
Na kama tu alivyosema financial challenges is a big problem katika nchi yetu ya Kenya.
Okay.
Wana madeni, kwa sababu kuna mahitaji lazima uyatatue, na kama huna pesa hiyo inaweza kuwa ni kama trigger pia ya mtu kukua na extended stress.
So hii ni depression ama ni anxiety?
Najizuia nisitaki kuiita
hata kuconclude mpaka apate kigezo chengine.
Yes.
Haya, anasema mimi nina swali, niko na mtoto miaka 3, ukiwa umekaa naye sikulala, kukaa naye tu kwema kwake anakoroma kama amelala, huenda ikawa ni nini, hata akilala ni hivyo hivyo, pia mimi ni mama triple E.
Okay.
Haya. Hilo liko kwenye uwezo wenu?
Sidhani ni issue ya
mental health.
Mental health. Lakini ile ambayo anaweza kusaidiwa sana ni aende katika kituo cha afya.
Kwenda kuangaliwa labda kifua. Yes. Kifua kinaweza kuwa kina matatizo. Mama Triple E, peleka mtoto hospitali tafadhali. Anasema meza hao madaktari wakimaliza watupe namba ya simu. Haya, mwataka namba ya simu.
Hutaki kuongea.
Hataki kuuliza swali lake, hataka namba ya simu. Yaani yake ni private. Private. Wae. Mimi niko na tatizo la kusahau sana.
Hapo sasa.
Anasahau.
Hapo.
Una umri wa miaka mingapi?
Haya, wewe kwa haraka haraka una umri wa miaka mingapi?
Mwenye kusahau.
Mwenye kusahau tafadhali ili usaidiwe.
Una umri wa miaka mingapi?
Kwani inategemea na umri pia? Uzee.
Kuna
huyu si mzee huyu.
Sasa wewe umejuaje?
Mzee angepiga simu hapo. Kina Kimbiri kina angepiga simu.
Umejuaje?
Anasahau. Na sio nini by the way. Nasikiaga pia ukiwa mjamzito kuna hiyo problem ya kusahau kidogo. Unaweza kuwa na hiyo shida ya kusahau.
Actually, so pia si mjamzito.
Forgetfulness ama loss of memory inaweza kuwa pia ni dalili moja ya hata magonjwa mengine ya kiakili. Kwa mfano ukiwa na depression. Kuna wakati kifika severe pia unaweza kuwa na hiyo kusahau. So sio lazima ikuwe ni yule ambao sana wanajua ni ugonjwa uzeeni ama dementia. Dalili tu moja ambayo na kama kusahau kwako kuna kupatia ukuwe na wasiwasi. Kuna kufanya ukuwe hauna raha. Haujisikii vizuri mpaka hata nini kupatia wasiwasi unafikiria sana. Hata kama ni dalili moja peke yake tafadhali ongea na mtu ama uende tafuta mtu ambaye anaweza kukuangalia.
So on that note, hapo kwenye kusahau kuna ile situation umekaa una kitu, for example watu kuna huyu hapa, tuko na meza hapa kwenye kipindi, alafu kuna kitu mmekiongea alafu mkafanya kitu mkaenda hewani alafu unarudi sasa ananiuliza by the way kwa wasema alafu hicho kitu kikapotea kabisa in totality kimepotea ile like ime, so unaweza kapaka 30 minutes unakifikiria alafu baada kama umetoka hapa umeenda zenu tena nilikuwa nataka kumwambia hivi that situation.
Hiyo ni kawaida.
Hiyo ni kawaida.
Hiyo ni kawaida.
Okay.
Yes. Kwa sababu binadamu kuna wakati mwingine ambapo ni mengi. So nasahau kitu fulani alafu baadaye nakikumbuka.
Okay. Msalangalo. Maswali mengi hapa. Hello.
Asalamu alaykum.
Wa alaykum salam.
Hali yako?
Salama.
Tuyo mwendeleaje hapo?
Hatuna neno swali lako kwa haraka haraka bosi wangu.
Asante ni mwende la fungu vile huyo. Waulize wageni wetu vipi kwa mtu ambaye kwa mfano akiwa kwenye taratibu za kanukadu ninavyosema kwa lugha yenu ya kufichaficha.
Tumekuelewa tayari, tumekuelewa.
Anakuwa mwepesi wa kuachilia, ni matatizo ama ndio uzima wa afya huu?
Mwepesi mwepesi kwenye mwepesi kwenye nini ya kwanza ama
kawaida ya kwanza ni dakika mbili waga ni nyingi tayari mtu huyo ashajiachia.
Ndio nasema hapo kwanza ama ya pili ama tatu.
Hiyo ni kwanza sasa.
No. Asante bro.
Andrew.
Sidhani ni mental condition. But then kwa sayansi tunasema you have mentality.
Yeah.
Ukiwa kwa hicho tendo pia can influence hiyo kuninia raka raka, so it's not really a mental health condition but your mentality ukifanya hilo tendo pia can kuchangia but sana sana we don't categorize.
Lakini kitikio cha kwanza si unaambiwaga ni hivyo huwa ni hivyo.
Nyinyi bwana huyu ana miaka 19.
Mbona wewe umesema pa miaka 45?
Sio hiyo namba nimeangalia.
Hiyo
ya miaka 19 ni hiyo ya huyu.
Sasa unaona?
But uzuri ni kuna madawa, so ni kwenda hospitalini kuangaliwa, but in general hiyo atu be categorized kama mental health condition. All
right.
Mwingine anasema ni kwa tatizo ya kushtuka shtuka.
Ya kuna kitengo fulani cha ugonjwa ambacho Andrew amegusia, post traumatic stress disorder. So baada ya kwamba mtu pengine ameona ama ameshuhudia kitu kibaya, kwa mfano ajali, ama pengine amepitia tukio ambalo ni baya. baadaye. Kuna wale ambao wana watakuwa sawa, lakini kuna baadhi ambao hawatakuwa sawa kwa sababu ya vile ambavyo wanakopa na hiyo hali.
Okay. Eh, muda jamani. Mimi ni Sami hapa Kilifi, naomba kuuliza vipi kwa wazee au watu wazima. Unakuta ulikuwa vizuri but unakuta unaanza kubadilika kwa akili, unapata unaongea vitu tofauti na kawaida. Hapo ni vipi? Nafikiri tushaona hii wakati wazee wan azin watu wanazeeka. Sasa zingine anaweza kukukuta anaongea maneno ambayo kwamba ah mzee vipi?
Yeah, ukiangalia health in general, si hata tu mental health peke yake. Vijana mtu anaendelea kuzeeka. Ndio the burden ya maugonjwa pia yanaongezeka due to hizo changes kwa mwili. So it could be a sign of development. So chenye aliongelea dementia, hilo kusahau ama kujiongelesha. So those are signs of degradation, ati kuna kitu kinaendelea ambacho might lead to something adverse huko mbele. So hizo tunaita ni signs za problems zenye zitakuja huko mbele.
Jamani, muda umetupa kisogo. Your parting shot to